isima sikolula kodwa ungahlale phansi sizojika isimo uNkulunkulu neplani lakhe akukangeke luthandazele izinto zayenzeka impilo ikolula Senuka Amo matala banga banga ba Uba jela loku matipe Ayi ene tende kima kame muva Wo unga bate Zela we Izi zochi Zela yo Unku unu kundi Ayule gyan Sabonga ukuthi mzamile Ngeluthathi thuba ngithathe ngamandla Impilo vele yona vela ikolula Isimo sasezini vela sikolula Bona izinto zizojika Zizojika Ungalahli ithemba qinisela mntwana Qinisela Ungalahli ithemba
Yeah.